You're with SBS Radio.
Na au mai se lapata inga mai se tasi na avea ma peresetene o East Timor po Timor Leste le fionga ya Jose Ramos Horta I le tūlanga e o iailo na tunu umaisi mo tūlaiti o le Pasifika pe a le tū malosi au se talia I lona tūlanga langolango ma fesoa soani. O le fionga ya Dr. Jose Ramos Horta na tau au ina iai le whaailonga tau aloa o le Nobel Peace Prize o na olana mau. Mo se malo tu ma oti o Timor Leste mai pūlenga whaakolonea Indonesia. I se talanoanga me talafoa le SBS na saunua Ramos Horta o le unga o iai o le whaawawo na anga I o atunu ulaiti o le Pasifika I le atunu ua saina. Mōni fesoswani.
We still have only symbolic partnership with Australia, New Zealand, but Australia already having this elevated strategic partnership with one of the few communist regimes in the region and in the world. It's Laos. The sooner the better. If not, please do not keep talking to us about Chinese influence.
Is this was Wenga Alelowi Institute Sini, na iloaye lima se full miliona tala na nono, pena tu wina esaina ile malo Timor Leste ile se full malelua tausanga uomavae. Pe I amata mai I le lua afe maleono e tau mai I le tau sanganei. E fatusa lea, I le se lau miliona tala na tuwina I le malo tele mo, East, mo Timor Leste I le tasi le tau sanga na te nei. Pe ta ina saunoa Ramos Horta e le te taua na popole au se talia I le va o Timor Leste ma le atunu o saina. Ai au ina popole le malo tele I le va o saina. Ma aus Italianei.
We are surprised that Australians are talking about growing Chinese influence in Timor Leste when in Timor Leste everyone worried about the incredible Chinese expansion in Australia in every area. For us in Timor Leste is minor. We have only 3 buildings put up by the Chinese. We bought with our own money some petrol boats from China.
Ina ua fesilingia Jose Ramos Horta I le saisei o tamaiti le motua na ru tangata surufai na ia saunua o se whaingalea e alofa pe aba ai I le te leo le nei atunuu.
Australian government treatment of refugees is just abominable. This is such a vast continent, empty. Why are you still keeping those poor children, women in Nauru?
Le sa vea, ma peresetene o East Timor, po o Timor Leste, I tausanga ua mawae, o ia foi, na taua au ina iei le whaailonga taua loa le Nobel Peace Prize, le fionga ia Dr. Jose Ramos Horta.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.